olo e mafuta male SBS Samoan.
Olo malo si le vala au I le pale mia Anthony Albanese e faatea male tofi le minisita Andrew Charles male tofi o le minisita o fe malanga inga. O le mataupu le neina alia e mai ina uafaya se faatununga ale ofisa o le minisita I le apilia se tangata anu unipsila I le administrative tribunal I le faaiunga e solo ia lona visa ma toe foi I Aotearoa. E ui o lea tangata o se ali ina faaingo ina o CHCY na faamaonia I le faamasinonga lana soli tulafono o le faia o feusua inga faamalosi ma sona fafine fai. Na faaalia e le suio le Liberal Senator Jane Hume ua tatau I le minisita ona ave ese maletofi.
If you direct the AAT to make those considerations when deciding whether to revoke a visa or not revoke a visa, this should come as no surprise because there's been incompetence after incompetence in this portfolio. Quite frankly, Anthony Albanese needs to stop running a protection racket for Minister Giles and start protecting the Australian people.
Le suio le Liberals, Senator Jane Hume, o le AAT, ole Administrative Appeals Tribunal. Ai se talanoanga male Channel 7, na saunoa le Minister Home Affairs Claire O'Neill, o lo oto e sila-sila le Minister Andrew Charles, pe toe mafai ona solo ia nei visa.
The Minister is now stepping in and seeking to consider again whether those visas can be cancelled. So I'd say to you again, Andrew Giles is a good Minister, he's diligent in his work and this is the right process dealing with the situation that we have here.
Le Minister of Home Affairs, Claire O'Neill. Ua aloa ia e atunu o se pānia ai alani ma Norway le whainga mālo po o se mālo I Palestina. Ua faaalia e atunu nei le naunauta inga e faavave ona muta le osofa inga o loo faienei e Israelu I le Gaza, ma lātou faaalia foi le naunauta inga ina ia au faatasi atu isi atunu o le Unio Malo Europa I le aloa ia ina o le Malo I Palestina. O le faai unga le nei ua mōli mawinai le se lau fase fulma le ono atunu mai le se lau iwas fulma le tolu atunu sui a wai I Malo au faatasi. Ua lātou wāloa ia le mālo I Palestina. Na sāu noa le minisita o le vai fafo I le whainga mālo I Dublin I Aelani, Michael Martin.
That we've taken the decision to recognise the state of Palestine together with Norway and Spain and in the wider context of a regional peace initiative is important. I'm confident that there is a growing consensus among like-minded partners that Palestinian statehood can no longer wait until the end of a process of final settlement negotiations between the parties. I anticipate that other European partners may decide to recognise Palestine in the coming weeks and months.
Le minister o le matanga aluenga o le vai fafo I le whainga maloi aelani, Michael Martin, e le o taliaina e Israelu le whai unga sepania aelani Manoway. Olo te ena ele military e Israelu le osa whainga o se nofuanga le Al Mawazi olo o tola wapiei tangata suulu whai I le taulanga o Rafa I le Gaza. Na liputia mai ele matanga aluenga o le soifua o malolo ina le Gaza e to alua se fulma le tasi tangata sivili na maliliu I le nofuanga I na ua osa whaia e vanga aua Israelu mai le ele ele. E whaia le nei reporti a e whaato alua aso ta alua na whaia Israelu se osa whainga mai le ea na maalili waifo I tangata sivili Palestina e ui in whaia se whaatanunga mai le whaamasinonga le International Court of Justice a malo au whaatasi e tāo fia le nei o se whainga ona o le tūlanga la matia I le toa tele o tangata sivili e maalili wai. O lo malo si whaitionga e whaasino I le matanga aluenga o leo leo I Western Australia I na ua whaalia e le awhawhine o se ali I na whasiotia ni tama I ta I Perth. Le tele o teimina I ali po ti ai, pēna la li po ti ai malona tina, a mionga sā wā ale nei tangata I le teimi o lātou mafuta I le ainga. Na whaalia e le tama I ta I o Ariel Bombara I le ABC, o le whaatamala malele whaautangi aina leo leo o le lātangi atu I le sāwā ina pea o ila ua e lona tamā o Mark Bombara le anei wai le māliliu o le tina o Jennifer Petelchik malana tamateine o Greta e se fulu malevalu tau sanga le matua I le pitonuu o Floriat I Perth. O ila ua na māliliu na iai le fale na alu iai Mark Bombara e sue lona to alua malona afafine. Na ia pule ilona ola ina ua mai aona ia whanaina Jennifer Petelchik malana tama o Greta. Na saanoa Ariel Bombara ile ABC.
We were ignored by 5 different male officers across 3 occasions of reporting. By that point we felt completely helpless and I had to focus on getting mum to safety. I did everything I could to protect my mother. And when my father couldn't find us, he murdered her best friend and her best friend's daughter.
Ariel Bombara. Ua whaalia mai e se whaala putupotonga mālo au whaatasi I le malepe o se awala laupapa, na ui atuwa I le tele o Fesoswani I vaenga o Papua New Guinea, lea na afia I le solo o le eleele, ma o lo masalumia le tanumia I o le ova I le lua feo tangata.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.